Bomboko.
Kimamba.
Yo yo. Jesus. Eti engineer. Yanga hii unaifungaje?
Unaifungaje?
Yanga Afrika inafungwaje?
Inafungwaje?
Yanga hii unaifungaje?
Unaifungwaje?
Yanga bingwa nafungwaje? Kushoto kibabage kulia kala kwasi
Keshi
Baka, kamanda, Dixoni jobu kilaka Wakandanda, auchuyo, auchuyo Kaitupa kwa pakome kaitaka tena
Auchuyo, auchuyo Kaitupa kwa pakome kaitaka tena
Wanangu chama uyo Kaitupa kwa zingeri kaiomba tena
chama uyo Kaitupa kwa zingeri kaiomba tena
Azizi uyo, azizi uyo Kaisusa kwa abu ya kaitaka tena
Azizi uyo, kaisusa kwa abu ya kaitaka tena
Wanangu dube uyo Kaitupa kwa baleke kaitaka tena
Dube uyo, kaitupa kwa baleke kaitaka tena
Mboko
aaa Yanga hii unaifungaje
Unaifungaje
Yanga Afrika inafungwaje
Inafungwaje
Yanga utaifungaje Inafungwaje
Inafungwaje
Kombe vyote kabatini Yanga bingwa mara 30 Wewe uogopi Mwamnyeto nondo kapiteni Kibwana na boga pembeni Wewe uogopi Mkude uyo Kaitupa kwa muda kaiomba tena
Mkude uyo Kaitupa kwa muda kaiomba tena
Kaitupa kwa Faridi kaiomba tena Mzize uyo Kaitupa kwa Musonda anaomba tena Master Gamondi kacharuka Msheri Komeni kwa kuruka We uogopi Kane Shehani kanyanyuka Mwile kapanda mizuka We uogopi
Mboko
Yanga hii unaifungaje
Unaifungaje
Yanga Afrika inafungwaje
Inafungwaje
Yanga utaifungaje
Unaifungaje
Yanga bingwa nafungwaje
Inafungwaje
Eti Yanga kuvano we waiyo Yanga kuvano we waiyo
jama
Yanga kuvano we waiyo
Manara
uyo, manara uyo Kampari kamwe kaitaka tena
manara uyo, kampari kamwe kaitaka tena
The Mix Killer